Dad Maktubu. Special tribute from the family. We're gonna miss you. Blessed melodies. Yaya Lola Niki Mako Asina. Munarira. Lola Kotangira Kizan Sanawe. Ayawe. Alanwe Huarere. Nakalamuka. Biutungu Bewe. Unashono Neka. Kaloke huni kuko kwa baba Kahana ando bakia ya osini lola hunda kwenda Miadi ya bwana ya ipingika Siku ikifika hunda kwenda Kabichimbirika Kifo uza uoka dedewe huwa kuenzana Ngaya unalumira mioyo Bwana upeparaja Tungu visho unashono neka Kala niwehu Ilamu kama inehu kutacha Ucheona na madengene Unakuboye raulale salama Kala niwehu Ilamu kama inehu kutacha Ucheona na madengene Unakuboye raulale salama Kutahuriche ni mapema dedewe hunda kutamani Utahuricha kabla mwene huwevi utungu vivi Kitoka kikala dedewe uwe ni basi Unalumira sana mulungu one rembasi Haya hala niwe huni basi
Haya dede ndapemoni
Yoni mehu una mayonzi
Yowe yowe nda kutamani
Petina eliza ukure dede
Haya dede
Salama,
salama, dedewe Mche wanaona ndugu so unaboya wende peoni
Yaya uweweze alanwehu
Salama, salama, dedewe Mche wanaona ndugu so unaboya wende peoni
Alale peoni dede Kaka mnume hanzoka mlungu Nasi mwoto kukapinga Mula mse baba wehu kuko Nampote boya kwa amani Kunda una na paradiso Kazi ya mnungu kaina makosa Roho zeni zilele ya tukato Milele na milele Mpate pumziko
Haya makweti mimi narira dede wangu Zaniricha Jiri wenye unalumira moyo wangu Sinara kunena Ni mapema shomu dede we Uzanikonya Mulungu wangu mwenye basi we Kanipe paraja Nayona dunia sena Nga izangira kiza Na henza ikalendo swa sena Hii ningumu kumeza Aya kumarangu enjoli
Nyamalama na kusirirewe
Ene salama rati
Ino mipango ya mulungu we Si unarira dede Bye bye Hostini unakuboyera Ulale pehoni
Peti Shaleti Haruni Eliza Selina na Rebecca Aya unarira dede wehu Eda salama Peti na Eliza ukure dede wehu Taka unakona Unalumira mioyo dede
Haya
hala niwehu ni basi
Haya dede na pehoni
Yoni mehu una mayonzi
Yowe yowe
Basi mikono juu sote jamani tumwage kaka yetu kipenzi Alan Makutubu. Tulikupenda sana ila Mungu alikupenda zaidi. Wajomba zako wanalia Sharon, Lynette, Onesmus, Elvis, Gloria na Gifts. Tunasema ila salama jomba yetu. Tutakumisi sana, tutamisi ucheshi wako, upole wako, matani yako. Tutakumisi sana jomba, lakini haya ndio mapenzi ya Mungu na hatuwezi kuyapinga. Nala salama dede, kundona na paradiso.
Haya urelate ala nwe, salama salama dede we. Mche wanaona ndugu so unaboya wende pehoni. Salama salama dede we, mche wanaona ndugu so unaboya wende pehoni.
Haya urelate ala nwe,
salama salama dede we, mche wanaona ndugu so unaboya wende pehoni.
Haya urelate ala nwe,
salama salama dede we, mche wanaona ndugu so unaboya wende pehoni.